Blog Talk Radio.
Kuko watabara igitaragaro none twabaye nk'impehe nta muhozi nta n'umuhoza dushatse wese araturya kamira iyo dushatse kukuvuga ibigwi niko batwongeramo intumbi ari uwapfuye n'uwarokotse twise twahindutse imyago ari uwakwishaye n'uwatwishe bose biyungiye kutumara babahisha amazi y'imbohe none ejo mu gitondo bakabohorwa ngo bari imana izo mpanoke ngo batubangamye izina ryacu wiyamagika ntitukuve wari umusore utagira uko ubusa ari uburangaye no ku mutima none turiye mu ntwari turema za dundi mu kindi
nararushoje nzarusoza ndaje rwego imfura ya jambo ngaruka ku ngoma y'imana dore mu rwuri nta musumba
yego ntwari yaje
batatanya za mpanoke imitima yuzuyemo intimba bakabohora izo nkoramaraso ngo zize zose icyo zatembiye bakunga ubumwe na banga babo bagatonesha babatumye ngo bo baturane nta mwaka bagatatanya uwaruharaniye ibihanga ryatabaje ubwo abagome bagahabwa inteko bakabona icyicaro tugahezwa ngo intwari niyaruhekuye humura rwanda waratubyaye twese ntituzabe ibigwari igihe kiraje rubemo abarwa urwango ruzime ducane uruti mbwa n'ibisambo bivuna umuheta bavunyi babo bavunagurike intwari nazo ziranga intwari ntambara isigare mu mateka rutabagisha mbaye gakondo rwanjye ihundagara abahanzi umuco mwiza ubwo wandare wanduze ishyanga ryaha naho amahoro atanganwe n'amategeko abatayazi bayanywe nk'umuti imiti imiterere mu gitereko
ndababaza ubwoko
Bye.
Radisha kwezi wirya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC dufite saa 9 z'amanywa n'iminota 5 isaha zi Washington DC tukajya saa 3 z'ijoro n'iminota 5 isaha zi Paris. Ibuse n'andi murebwa hagati na saa 4 z'ijoro n'iminota 6 iwacu Kigali. Uno munsi twa kabiri tariki ya 19 Gushyingo umwaka 2019 tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro Affaire Ben Rutabana igisanga yahabi mu Mudasiru igice cya gatatu. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe nkambashuhuje muka kandi muri kumwe na Bwana Jonathan Musonera ngiye gufungura mikoro kugira ngo nawe basuhuze noneho tubone gutangira ikiganiro. Jonathan Musonera ndakuruzi, reka ngufungure mikoro noneho uganize bari batwumva na kubasuhuze. Ijambo ni ryawe Jonathan.
Urakoze muvandimwe Joseph, uranyumva?
Ndakumva neza Jonathan.
Urakoze cyane, reka mbanze nawe ngushimire kuba wabashe kudutegurira iki kiganiro, nshimire n'abakunzi bacu badukurikiye kandi mbasabe kuza kwifatanya natwe muri iki kiganiro. Mahoro n'imigisha y'Imana bibane natwe muri iki kiganiro. Urakoze.
Kwese hamwe nawe Jonathan Musonera n'umuryango wawe, reka rero dutangire kino kiganiro Affaire Ben Rutabana irisanga ya Bible Mudasiru igice cya gatatu. Dukunze kuvuga yuko FPDM Kayumba na MNDCD zinyuranye zikomeje gufasha FPDM Kagame kwica abanyarwanda no kwanduranya kubaturanya. Ebi no mu gihe ngira ngo Jonathan wumvise muri uko kwanduranya kubaturanye ko Burundi bwarayi butewe ibitanatangaje mu by'ukuri kuko bimaze iminsi bitutumba, tuzashaka kanya tubivugeho, tuzashakanya kubivugeho. Ariko no munsi tujye kureba ukuntu abantu bo mu muryango wa Ben Rutabana bashinja ku mugaragaro General Kayumba Nyamwasa ishimutwa rye. Turabagezaho inshuti muduteze amatwi uno munsi ibyavuzwe na batatu mu basinye ibaruwa yandikiwe Jerome na yigize itariki ya kabiri ukwakira 2019. Abo batatu muri icyenda basinye turi bugezeho nyine ibyo bavuga, bakaba ari Louis Rugambage, Tabita Gwiza na Adeline Rwigara. Aho guhumuriza uwo muryango wazahajwe bikomeye na Paul Kagame, Kayumba Nyamwasa akomeje ibikorwa byo kujijisha. Uno munsi tukaba turi bwibande ku ikinamico ry'umwe mu nkoramutima ze, Charlotte Mukankusi wiyita intumwa y'Imana. Hagati aho kwegura muri FPDM Kayumba, MNDCD Cyondo na MNDCD Bahunga birakomeje. Nyuma ya Scott Kivera Jean Paul Turayishimye na Victoire Ingabire Umuhoza, ishyaka rya PDP Imanzi riherutse gusezera kuri P5. Tutahwemye kwita P5 Baringa, ngira ngo noneho shuti muduteze amatwi, wenda bamwe muri mwe batumvaga icyo twabaga dushaka kuvuga, ubu ngubu baragenda babyumva. Jonathan, rero dutangire tureba aho umuryango wa Rutabana ukuntu bakomeje guhangayika, ukuntu bakomeje no kukotsa igitutu kuri FPDM Kayumba, kugira ngo ibahishurire ahari umuvandimwe wabo Ben Rutabana, cyangwa se umugabo bitewe na abotsa igitutu, kuko no munsi yego abo turi burebe ni bashikiwe n'undi muvandimwe. Ibyo rero ni ibintu tumaze iminsi dukurikirana, ni ibintu natwe mu by'ukuri twavuze ko bitenye cyari ku bitanatunguranye urebye imikorere ya FPDM Kayumba, tutahwemye kuvuga ko ntawe itandukaniye na FPDM Kagame. Duhere rero kuri Rugambage dukurikije amatariki ibintu byagiye byandikirwaho cyangwa se bivugirwaho. Louis Rugambage umwe mu basinye yabaruwa yo ku itariki ya kabiri nkuko nabivuze mu kanya, ku rukuta rwe rwa Facebook ku itariki ya 30 z'ukwa 10 2019, no kuvuga ibyumweru bine nyuma yo gusinya iyo baruwa, yanditse kuri Ben Rutabana agira ati iminsi 52 kuva buri wirengeho. amakuru ye ya nyuma yari Kampala kandi ibimenyetso byinshi birerekana uruhare rwa General Kayumba Nyamwasa mu izimirwa rye. Kuri urwo rukuta nyine ayo magambo ananditse mu Cyongereza akanandikwa no mu Gifaransa. Jonathan rero urumva ko ruwi rugambage rwose atashidikanya kabiri n'ubwo mwibaruwa yo kuwa kabiri z'ukwa cumi banditse uwo ruwi rugambage yandikanye n'abandi bo muryango wa Benutabana naho batungaga gatoki mu by'ukuri Kayumba General Kayumba Nyamwasa na Muramwe Frank Ntwari bavuga yuko bifashishije abasirikare bo muri Rudurunana agatsiko k'abasirikare bo muri Rudurunana bavuga n'amazina amwe muri ayo mazina hakaba harimo Faustin Ntikina na n'uri uherutse kwica bitaga Jean Michel Afrika. Abo bose rero Rudurunana yarabihakanye ivuga yuko ahubwo babaye abantu bo muri FDU inkingi mu by'ukuri batakiri muri Rudurunana. Niko Rudurunana yabyanditse inyuze kuri perezida wayo ariwe Jean Marie Higiro. Jonathan rero iminsi subire mu magambo ya Louis Rugambage mbere yo kugira ngo tugere ku bandi bavuze bo bakoresheje radio Ijwi rya Amerika. Aya magambo ya Louis Rugambage arakubwira iki? Iminsi 5 n'ibiri kuva aburiwe irengero amakuru ye ya nyuma yari Kampala kandi ibimenyetso byinshi birerekana uruhare rwa General Kayumba Nyamwasa mu izimizwa rye. Urumva ibyo bintu bidasobanutse se musonera we? Ijambo ni ryawe.
Urakoze muvandimwe Yosefu, ibi bintu birasobanutse cyane na mu by'ukuri kerekawe umuntu utatekereza cyangwa utabona ukuri ukurikije ibimenyetso twagiye tubona, ukurikije ibaruwa y'umuryango we, ukurikije ama ibiganiro abavandimwe bagiye bagira, nta kidasobanutse mu by'ukuri. Ahubwo wakwibaza ute se koko Kayumba ni muntu ki, yabateye ate? Wenda turaza kubigeraho, cyangwa se aba atuma kuza kuri radio kuvuga ubusa mu by'ukuri. Nta n'umwe ushobora gutanga ibimenyetso byerekana aho uyu muvandimwe wacu Bene Rutabana baba baramushyize, niba yaba akiriho akabafunze, niba se baranamwishe byibuze bakatanga n'umurambo we ugashyingurwa. Ibi bintu biteye ubwoba iyo wumva mu by'ukuri Kayumba yicecekeye, aba bateruzi b'ibibindi nabo bacecetse. Yemwe, ndaza no kuvuga ku barescape bari muri icyo bita P5 aribo Masozerano na Garikani, nabo baruciye bakarumira. Mu by'ukuri ndifuza ko ibi bintu tuza kubivugaho rwose abadukurikiye, nta n'ubwo abantu bakwiye guceceka cyangwa se ngo babirebeshe amaso cyangwa se ngo bategereze ngo bizagenda bite. Bakwiye guhaguruka buri wese ku ruhande rwe akamagana Kayumba n'aka gatsiko ke k'abafatanyacyaha nawe, bagiye guhindurira amacumu muri opozisiyo yari isanzwe yarazungerejwe n'ubwicanyi bwa Kagame. Joseph, ndibaza ko nta birenze ibyo ndi bwongere mu wenda.
Reka twumve ibyavuzwe tariki ya 4 z'ukwa 11 2019 n'ukwa kwashize ibyumweru bibiri gusa, byavuzwe na kuri Rutabana, ku ibura rya Rutabana na mushikiwe n'umwe muri bashikibe Tabita Gwiza, aho yabivugiye ku Ijwi rya Amerika tariki ya 4 mbyutse tariki ya 4 z'ukwa 11 2019. Reka rero tubanze tumumve.
Nyuma y'amezi hafi abiri Bene Rutabana wo mu ishyaka RNC aburiwe irengero, umuryango we watangije gahunda yo kumutabariza wifashishije imbuga nkoranyambaga. Mushiki we Tabita Gwiza yaganiriye n'umunyamakuru wacu Venuste Nshimiyimana uri i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza hatangira amusobanurira uko kira gitekerezo cyaje.
Igitekerezo cyaje tumaze kubona ku muvandimwe amazi igihe kirekire aburiwe irengero, murabizi ko ubuhare biri hafi no kumara amezi abiri, ubwo rero byatangiye tuzi ngo buracyaraza cyangwa se arakomunika n'umuryango, ubwo rero tubonye bimaze gutinda dufata igitekerezo cyo gushyiraho site yo kugira ngo tuvuge ibigwi Bene Rutabana ko ari umugabo wamye arwanira ubutabera, yamagana akarengane, kandi tuyifashisha no kugira ngo duhurize hamwe imbaraga ndetse n'inkunga izadufasha kwishyura abatunganira muri icyo gikorwa cyo kumushakisha.
Nabonye mwakoresheje akayungiro hashtag free Ben Rutabana, no kuvuga ngo Rutabana narekurwe, no kuvuga se ko musaba ko arekurwa mukaba muzi aho afungiye.
Mu by'ukuri ntabwo tuzi aho afungiye, nibyo turimo dushakisha ngo tumenye aho ari nyine yishe inyuma, ariko twizera tudashidikanya ko Imana dusenga yadukuye muri byinshi, tuzi ko nawe idatinze izatwereka aho ari kandi ari muzima.
Ariko se Madamu Tabitha Gwiza, umuntu nka Ben Rutabana w'icyamamare, umuririmbyi, umunyapolitiki, umuntu ukomeye mu ishyaka rye, koko pe nta kanunu mufite kaba mufite?
Nta kanunu, ariko Venistre kamubwire kangusubize mu migani, uri umunyarwanda, ndizera ko ikinyarwanda cyumva. Hari umugani mu kinyarwanda uvuga ngo ntawe uyoberwa umwibye, ayoberwa aho amuhishe. Ibyo nizere kubikubwiye byose muri iki kibazo warumbajije, ntabwo bizatinda, ibyo tuzamenya tuzabibashyirira ku karubanda.
None se kuva Ben Rutabana yabura, ishyaka rye hari icyo ryabafashije mu kumushakisha?
Ishyaka rye ngira ngo hari umuvandimwe umwe wo mu ishyaka rye wavugiye no kuri radio yanyu aravuga ati hari umuntu wabonye Ben Rutabana ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa cumi, ati kandi ni uwo muntu ati ari anaziranye n'umuryango wa Beni, ati buriya nawe yarabibabwiye, ariko mu by'ukuri uwo muntu ntawe twamenye, ntawe tuzi, twategereje ko banatubwira bati uwo muntu yaramubonye turaheba. Kimwe kimwe ikindi hari n'abandi twugise bajora badaha agaciro ibaruwa twanditse tumushakisha. Icyo ni icya kabiri. Ikindi tuzi ko hari n'inama yakozwe Ben ari wakimara kubura, inama yo kumwirukana. Ibyo byose byagiye bidushyira mu rujijo, biratuyobera, twibaza uko bimeze. Ishyaka rye n'uwaba yarakoze ikosa yahanwa, ariko ntabwo byagera aha ngaha tubona. Icyo nakubwira Felice, icyo twifuza twebwe nk'umuryango, ni uko umuntu wacu yaboneka kandi ari muzima.
Ati Tabitha Gwiza, ati icyo twifuza ni uko umuntu wacu yaboneka kandi ari muzima. Ati mu gihe yaburaga ati ahubwo aho kumushakisha no kwerekana akababaro, bakoze inama yo gushaka kumwirukana. Ati ntawe uyoberwa umwibye, ayoberwa ahubwo aho amuhishe. Ndumva yabivuze byose. Musonera, ni iki kigutunguye mu mikorere ya FPDMI Kayumba na za Emerende Fedele Chondo, mu by'ukuri muri ibyo biho biba kuri Ben Rutabana, utari umuyoboke usanzwe w'ishyaka twashinze RNC tukaza kurivamo kubera iyo mikorere mibi twagiye twamagana? Ni ikintu gitunguranye mu by'ukuri mu byo bariho bakorera Ben Rutabana? Subirimo ko atari umuyoboke usanzwe, muzi ko ni umuntu muziranye cyane w'umuvandimwe, mwarwananye ku rugamba, ariko no mu gutangiza RNC twarakoranye cyane nawe. Kandi rero mu byerekeye by'ubukangurambaga, indirimbo ze zirivugira. Jonathan, ijambo ni ryawe.
urakoze muvandimwe Yozefu kwibutsa isano ryanjye na Benjamin Rutabana n'umuvandimwe wanjye n'umuntu twabanye mu gisirikare n'umuntu twabanye na nyuma yacyo n'umuntu twabanye muri ibi bihugu byinshi twagiye dukora tuganira ni byo byanadufashije no gushinga RNC nkuko nabisobanuye ubushize njya kugenda niwe muntu nagishije inama n'umuvandimwe wanjye wabyaraga nkamuhemba nabyara kampemba n'umuntu twabanaga rwose mu dusanzwe tubana mu buryo bw'abavandimwe nubwo Kayumba yagerageje kudutandukanya muri ibi bintu by'uru rugamba ariko ntitwatanye ngira ngo warabibonaga we kenshi twahuraga na Beni hari byinshi wibuka mu byo wabonaga tuganira n'abantu batangara ngo kuko twatandukanye tutari mu ishyaka rimwe tugashira dufatanye ku rutugu ibyo ni nagira ngo nanone mbigarure kuko Beni ni umuntu wakundaga wari ufite ishyaka wakundaga guharanira impinduka akagira umujinya wa urukundo wo kwanga ngo guhora akubitwa kwitama ari nabyo Kayumba ya profise abasha kumushukashuka kugeza aho uyu munsi wa none muzimije ku buryo abantu batazi irengero rya Rutabana ngarutse rero ku byo warumbajije bijyanye n'imikorere ya FPR-DMI nta gitangaje kirimo kuko nta n'igitangaje kirimo kuri Kayumba kuko si ubwa mbere kuva 90 dutangira intambara Kayumba azwi mu mateka y'ubwicanyi no kurigisa bagenzi be kuva tukiri ku rugamba ababaye mu nkotanyi barabizi bazi neza ifatanya kwica na Kagame bakoresheje mu kwica abasirikare kuva kuri Rwigema Bunyenyezi bayingana Madamu Waswa kuzamuka kugera ku basirikare benshi twagiye turondora bagiye bicwa kugeza dufashe igihugu na nyuma yacyo bicwa mu buryo butandukanye babatega za ambushe ambuscade bakabarasira muri ambushe bahabwa uburozi akoresheje uburyo bwinshi bwo kudinapinga bakabatwara ugasanga umuntu yarabuze cyangwa se bakamwica bakavuga ngo yaragiye gutoroka ngo akorane na Adui ibyo byose ni ibintu dusanzwe tuzi kuri Kayumba kandi ibintu twagiye tuvuga inshuro nyinshi tutazanawema kuvuga kuzimiza Rutabana rero ibi byo noneho nagahoma munwa kuko Rutabana turi twa ni umuntu wari uri muri opposition irwanya leta ya Kigali Rutabana ni umuntu wahuye n'ingorane kuva mu gisirikare agitangira kurinda kirangiza afungwa agirirwa nabi kurinda ahunze kiriya gihugu kurinda Kagame yatakinga umuryango we akica muramu we akica na bamwe bandi mu muryango abandi agafunga mushiki we agafunga abishwa be bagasenyerwa bakanyagwa imitungo ibyo byose byakoraniye muri Rutabana bibasha guha Kayumba imbaraga zo kumugeraho neza kubera ku kababaro yibwiraga ngo bazafatanya urwo rugamba arebe icyo bageraho ariko Kayumba ni kwamera afite igihe agukoresha ibyo ashaka kugukoresha akageza igihe cyo kuza azakwica cyangwa se wagira amahirwe ukamumenya hakiri kare ugatandukana nawe nk'uko twatandukanye Beni rero ayo mahirwe ntabwo yayagize kubera ko baramwoshyosheje baramukurikirana bamusanga i Bugande akoresheje muramu we n'izindi mbaraga afite i Bugande aribwo Beni ubu ngubu yabuze buri wese ari umuryango we ari natwe twese inshuti ze n'abavandimwe nta wuzi mu byukuri irengero rya Bene Rutabana, nta wuzi aho afungiye, nta wuzi niba kiriho cyangwa atakiriho. Gusa icyo dusaba Imana nuko twazongera kumubona agihumeye ku mwuka w'abazima. Ibyo rero nta wubizi, bizwi nande, bizwi na Kayumba, ni we wenyine uzatobora akavuga cyangwa se nyine akabyihorera. Ariko nkurikije ibyo numvise bashiki ba Beni bavuga, biteye ubwoba kuba byonyine ari umuyobozi wabanaga na mugenzi we bakoranaga muri ibyo muri opposition muri ibyo bya politiki. Yari umuntu yatumaga muri ibyo bihugu hirya no hino akaburirwa irengero, kandi bizwi neza ko aribo babikoze, bakanavuga ko bari baza wari kugeza uyu munsi wa none akaba atari yahamagara n'umudamu wa Rutabana, akaba atari yahamagara n'abashiki ba Rutabana, bakaba aribo bafashe telefone bakamushakisha kugeza aho babwira ngo nabo ntabwo aza wari. Bigaragara ko nta kintu bibabwiye, kandi ndibuka ko bavuze ko Rutabana yabonanye n'abantu bo muri RNC ageze i Bugande, bakavuga ko Rutabana barimo bashakisha amakuru nyayo yahwari. Nta kuntu rero bashobora kuvuga ngo ntibaza ahwari, kandi yarakiriwe n'abantu babo ndetse na muramu wa Kayumba bivugwa ko yari ari i Bugande. Ubwo rero ni ukuvuga ko Rutabana agomba kwishyuzwa Kayumba na bariya bateruzi b'ibibindi bari aho ngaho badafite mu by'ukuri icyo bamaze, ahubwo baza ku maradiyo kuvuga ubusa, bashaka kuzimiza cyangwa se bavuga ibyo Kayumba bavugiramo ngo bajye kuvuga, kaho we atabasha kuvuga kandi ari we uvugwa mu ibura rya Bene Rutabana we na muramu we. So ni iki babaje rero, ni iki ikibabaje nuko Kayumba yararuciye ararumira, abateruzi b'ibindi bararuca bararumira. Iryo tohoza bagiye gukora ntabwo bigeze batangaza icyavuyemo. Ni ukuvuga ngo umuryango wa Beni n'inshuti ze twese turi mu gihirahiro, nta wuzi mu by'ukuri ikihishe inyuma y'ibi bintu cyangwa se iherezo ryabyo. Joseph, ubwo naba ngusubije ijambo,
urakoze rwose. Reka urakoze cyane, reka noneho twumve mushiki we mukuru Tabitha Gwiza, nako urakoze. Ni Adeline Rwigara, mushiki we mukuru Adeline Rwigara, umupfakazi wa Asina Paul Rwigara. Twumve nawe icyo avuga kuri musaza ku ijwi rya Amerika ryo ku itariki ya 17 z'ukwa 11 2019, no kuvuga ejo bundi rwose ku cyumweru. Twumva ibyo ariho avuga uwo mupfakazi wa wiciwe na FPRD, wiciwe umugabo na FPRD Mike Kagame, akaba bishoboka ko yahekuwe nanone musaza we na FPRD Mike Kayumba. Reka twumve uko avuga rwose mu magambo atanyo ku mpande.
Amezi atatu arashize Bene Rutabana, umwe mu bayobozi bakuru b'ishyaka RNC ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, aburiwe irengero. Mushiki we Adeline Rwigara ikiganiro cyihariye Ijwi rya Amerika avugana n'umunyamakuru Venuste Nshimiyimana, amubwira ko azi abafite musaza we. N'ubwa mbere Adeline Rwigara yagize icyo abwira itangazamakuru ku ibura rya musaza we kuva yaburirwa irengero. Madame Adeline Rwigara, ndabashuhuje, murakaza neza ku Ijwi rya Amerika.
Ndabashuhuje namwe, murakoze, Imana ibahe umugisha.
Ndashimye. Hashize amezi arenga abiri kuva musaza wanyu Bene Rutabana aburiwe irengero. Niba nibuka neza, aheruka kuvugana n'umudamu we Diane Rutabana ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. None hari amakuru ye mwaba mufite?
Amakuru ye ntayo mfite. Amakuru mfite nayo konzi ko kubwiye gufashwa n'Imana ari muzima ko tuzamubona, ariko mu by'umubiri ntayo mfite.
None se ayo makuru wize yakubwira ko ashobora kuba ari muzima uyakura he?
Nyakura kuko icya mbere n'Imana nizeye, icya kabiri abayobozi ba RNC bazi neza yuko tuzi ko aribo bamufite ubwo rero bari responsable y'ubuzima bwe barabushinzwe bagomba kumutwereka nta cyabuza ko yaba ariho kuko mfite ibihamya kuko navuganye nabo bigitangira nandikiranye nabo
none se uvugana nabo bakubwiye ngo
ku itariki ya kabiri cyangwa ya gatatu z'ukwezi kwa cumi nandikiye nashakishije nomero ya Kayumba Nyamwasa nk'umukuru w'ishyaka umuvandimwe wanjye Benjamin Rutabana arimo ndarimubaza nti hashize ukwezi tumubuze ndetse umuryango wari utarandika rwa rwandiko nti hashize ukwezi tumubuze nti mbese ari hehe kuko ubwo nari nabonye amakuru aturuka impande zose yuko baba baza aho ari abantu bambwiraga byinshi ariko bifatika nawe uwo muyobozi w'iryo shyaka Kayumba Nyamwasa ambwira ko nabo bahangayitse ko batahazi ariko guhangayika kwabo ko ntako nabonye kuko ntabwo yongeye kumvugisha ntabwo nta muntu wo mu muryango yigeze atelefona ngo bigaragare ko bimubabaje
uretse uwo Kayumba Nyamwasa nta wundi muntu uwo mu ishyaka rya RNC wigeze bahamagara aguhamagara wowe ngo aguhumurize yakubwira ati nzahwari navuganye nawe cyangwa se nzamukwereka
usibye no kumpamagara nta wampamagaye usibye nange n'abavandimwe banjye bari mu bihugu byo hanze n'umuryango we bwite umufasha we n'abana be nta wigeze bavugisha muri bo ahubwo ibiramambu umwe muri abo bayobozi mudamu witwa Charlotte Mukankunsi hari umuntu yatumye umuntu de confiance donc umuntu wizewe kuri we amutuma ngo nibambwire ngo singire ubwoba ngo nshatse ngo bazamumpa tukavugana ngo ntitugire ubwoba rwose ngo barabaza aho ari ntavuga nti bakaba baza aho ari umufasha wakaba ataramuvugisha abavandimwe tukaba tutaramuvugisha abana be ibyo bintu bishoboka bite ubwo nibwo rero nabatumyeho bose nashakishije nomero zabo ndababwira nti amaraso y'umuvandimwe wanjye agize icyaba Benjamin Rutabana muzayabazwa hagati aho rero numvise ko ngo baba bari mu bintu by'iperereza ariko ni ikinamico barimo kuko nta na telefone yo guhumuriza kuri jye cyane cyane ku mufasha we n'abana be ku bavandimwe bacu bandi bari hanze ku nshuti ze zimwegereye ntaki nta buzima bw'umuntu bababaye uko bigaragara gahunda nibo bayikoze rwose ntabwo ibyo mbishidikanyaho
Madame Adeline Rwigara ndabashimiye cyane kuza ku Ijwi ry'Amerika
murakoze cyane Imana ibahe umugisha mesheje Imana murakoze
Jonathan ngira ngo urumva rwose ijwi ubuhamya bwa Adeline Rwigara umupfakazi wa Asinapol Rwigara akaba barafite n'ukuntu mu mico yo kutarya indimi avuga ati abo bantu ntabwo rwose bitaye kuri Ben Rutabana bari mu ikinamico bari mu ikinamico ikindi cyo rwose nta bigaragara yuko badukinisha bigaragara yuko nyine ntacyo bitaye ku buzima bw'umuntu ijambo ni ryawe Jonathan ibyo ni ibindi twagiye tuvuga ibyo amagambo ari wakoresha niyo mikorere niyo myifatire ya Kayumba ndetse nabo bakorana aho ngaho urumva ko yashyizemo n'undi w'igikoresho cye abantu wenda bari bazi ukundi ariko twe turamuzi neza Charlotte Mukankusi ukuntu yamutumye mu gihe aturamye aba yacecetse nyine yajunjamye cyangwa n'abaturuzi ibindi babuze uko bamufashe rugi kubita ariko ngo noneho barihishe Charlotte Mukankusi akaza turaza kuri mu kanya ukuntu yitwaza n'Imana ngo yoherejwe n'Imana ariko hagati aho ngo yoherezwa na Satani uwo nguwo Kayumba Nyamwasa kujya kubeshya abo bantu baba bahije muri ryawe Jonathan
urakoze nanone muvandimwe Joseph reka nshimire uyu muryango wa Benjamin Rutabana kuko batabaye ibigwari ngo baceceke wenda ngo bategereze bare bakaba babasha guhaguruka baka natugezaho koko mu byukuri abibwiraga ko wenda hari icyo umuryango waba waramenyeshejwe ariko noneho bakaba barashyize ukuri hanze ariko nuko mu byukuri turi kuri Bene Rutabana ari cyo kintu gishyashya ubu gihari ariko tugaruke mu mateka ya Kayumba na RNC ukuntu Kayumba ari umugabo w'ikigwari w'umwicanyi w'umuhemu w'umugizi wa nabi ndagira ngo ntangire mbabwira mbibutsa neza ibyankubana iburarye Kayumba yaracecetse araruca irya rwarinda iburarye Kayumba yaracecetse araruca ararumira irya Captain Apollo rubagumya Kayumba yaracecetse araruca ararumira hari nabandi bagiye baburirwa irengero batavugwa nyuma hakurikiraho ibya Mudasiru Habibu n'ingabozi ukuntu barashwe bagafatwa bakajyanwa mu Rwanda uko twababonye 25 mu rukiko Kayumba n'abateruzi ibindi bakabihakana ku manywa y'ihangu ubwo turavuga abo ngabo ko wenda baracyahumeka nubwo bari mu maboko y'ikirura nari cyo Paul Kagame ariko bo byibuze twabonye ko bariho hakurikiyeho noneho izimizwa rya Rutabana wazimiye mu byukuri azimiriye mu maboko ya Kayumba noneho we abikoze ku mugaragaro ubugwari n'ubugome bwa Kayumba abantu batinya kuvuga abantu ugasanga nk'ibyo urimo uvuga by'uyu mugore ngo uvuga ko ngo ari we mucunguzi wabo n'utazamujya inyuma ngo atazagera ngo mu gihugu cy'isezerano mu byukuri aba bantu baba bibwira ko Kayumba uyu nguyu ari muntu ki wicisha abantu wihakana ingabo ze ese ko tubona FDLR iyo bapfushije umuntu cyangwa bagize nibibazo banabivuga bemera ko bafite ingabo cyangwa se FLN ndetse bakanemera ko hari abafatiwe ku rugamba cyangwa se abapfuye ni iki gituma Kayumba we afata abantu b'abanyarwanda akajya kubajugunya mu mashyamba abandi akabakurikiranaho bagiye kandi ari we ubohereje mu butumwa akaba bakaburirwa irengero nka Bene Rutabana ibi bintu byaba bikomoka kuki ni ugukunda kumena amaraso ni ukubaho yumva aho yica ameze nk'imfungwa muri South Africa yumva ariho atamena amaraso akumva agomba gukurikirana abo yita ko ari intumwa ze akabakorera nk'ibyo yakoreye Bene Rutabana nk'ibyo yakoreye Mudasiru na groupe bari kumwe nk'ibyo yakoreye Majoro Nkubana nk'ibyo yakoreye abari abandi nari maze kuvuga ba Paul bagumya na barwarinda none se ibi bintu bizagera hehe abanyarwanda bakwiye guhagurukira hamwe bakamagana ubu bugizi bwa nabi bwa Kayumba akorera mu buhunzi akorera abantu bari muri opposition bagahaguruka bakamwamagana cyane cyane bivuye inyuma kuko ibi bintu biteye ubwoba ndetse bakanavugiriza induru aba bateruzi b'ibibindi bari aho baruciye bakarumira ikindi Yozefu nagarukaho nari maze kuvuga mu kanya kinababaje cyane naba nubwo iyi pesenke yari isanzwe itariho banabeshya nubundi yari yiyitaga PSNK nubundi hari hasigayemo iyo mitwe ine nayo idafata none ikaba yose abenshi bamaze no gusezera bamaze kuvamo ahubwo noneho tukibaza tutese nk'amahoro ya Etienne Masozera na Garikani Gasana babacika cumu bicaye bacecetse badashobora no kwandika ibaro ndagira ngo nkwibutse ko Etienne Masozera niwe ukuriye ibuka yo hanze kandi akaba no muri P5 we na Garikani niki gituma badatabariza Ben Rutabana ngo bavugirize induru Kayumba ko ibi bintu ari agahoma munwa ko babashije kwandika ibaruwa bashyigikira Diane Rwigara igihe yandikiraga Kagame ibaruwa asaba ko bakwiye guhagarika ubwicanyi kubacika cumu niye mpamvu ubu ngubu badashobora kwandika ibaruwa isaba Kayumba ko akwiye kugaragazaho Rutabana ari bakanavugiza induru nkuko umuryango we wabikoze noneho n'uyu muryango wayibuka ukuriwe na Masozera na Garikani bakasaba ko Rutabana agarurwa mu muryango we cyangwa se abanyarwanda twese turi hanze tukishyira hamwe tugahagurukiriza Kayumba gusaba inkiko ko zamufata kuko ibi bintu arimo akorera mu buhunzi ari agahoma munwa. Ikindi wakwibaza ute se abari muri P5 ko aribo bafatanije n'ibi bikorwa bya Kayumba na n'ibyo bita abasirikare P5 yo yaba imaze iki igihe ibura umuntu ugira akamaro wari ubafitiye akamaro gakomeye nka Rutabana bagaruca bakarumira. Iki ni ikibazo gikwiye kubazwa n'abantu bo muri FDU nk'abahunga. None se koko aba bantu baba bari muri opposition niba bica abari babafashije kuri urwo rugamba abandi bazimira cyangwa se bafatwa na Kigali bakabihakana ni iki gituma barwanya Kagame mu by'ukuri? Nagira ngo mbabwire ko tutazahwema kwishyuza Kayumba Nyamwasa n'agatsiko ke k'abateruzi b'ibibindi n'agatsiko ke k'abafatanyabyaha bo muri MLND-CDR Ben Rutabana Mudasiru Habibu na bagenzi be ndetse n'imiryango n'abana baguye muri ariya mashyamba batanabasha no kuvugwa batanibukwa tukamagana mu by'ukuri aba bantu twivuye inyuma kandi tugasaba ko Rutabana we waburiwe irengero ari Bugande aburiwe irengero kubera Kayumba na muramuwe ko akwiye kugarurwa byihuta mu muryango we. Ibi turabisaba twivuye inyuma kandi turasaba ko umuntu wese ukunda amahoro ukunda igihugu ukunda abanyarwanda akwiye guhaguruka akamagana Kayumba akanahaguruka kaza kuri radio akanasobanura ibi bibazo byose abantu twese twibaza. Joseph wasubiranye ijambo.
Urakoze cyane Jonathan, reka dukomeze nkuko twabwiye inshuti za Radisha ko ziroze twumva dukomeze ikiganiro Affaire Ben Rutabana ijisanga ya Habib Mudasiru igice cya gatatu. Dukomeje kureba ukuntu FPR DM Kayumba na MLND-CDR zinyuranye zikomeje gufasha FPR DM Kagame kwica abanyarwanda no kwanduranya ku baturanyi. Icyo kiganiro twagishyize mu bice byinshi turi uno munsi mu gice cya gatatu kandi tuzakomeza kuko ibintu bigeze ahakomeye. Mu kanya rero nababwiye yuko turi burebe ukuntu aho guhumuriza umuryango wa Ben Rutabana wazajwe bikomeye na Paul Kagame, Kayumba Nyamwasa akomeje ibikorwa byo kujijisha uno munsi nkuko nabasezeranije tukaba tugiye kwibanda ku ikinamico ry'intumwa ye ry'inkora mutima ye Charlotte Mukankusi witu intumwa y'Imana mu by'ukuri w'umuteka mutwe nawe ngo afite vision ya 2020 ngo aho mu mwaka utaha wa 2020 nyine ngo ngo hagiye ngo havutse Gideoni umuntu yumva neza ko ariko yumva mu by'ukuri avuga ariko akanyaruka mu rwego rwo kujisha agashyiramo na Victoire Ingabire ngo havutse ngo Gideoni ngo yavutse rwose ngo arahari ngo ntamuzi yijijisha ariko akavuga ayo mazina yombi ngo Gideoni ngo azabambutsa muri 2020 umwaka utaha rero ejo bundi rwose ngo Imana niyo yamutumye kubivuga niko ngo Imana kandi ngo arayibona ngo ikubita ngo izakubita ngo intoki ngo zaporukaga ngo
zikwaje
yego
aho ubwo butumwa nti bwa bumeza nk'umwe bwa Jean Paul ubwo muri bibiri ngo nta Kagame muri 2017
2017 ngo nta Kagame abone ni bumwe ahubwo ndazanaho kumushyiraho aho muri 2017 nyine naho bavugaga nyine ibintu nk'ibyo ngibyo naho ndaza kumushyiraho rwose Jonathan wihangane gato reka tubanze dushyireho nyine ibyo bavuze ejo bundi ku wa kane yego ibyo bavuze ejo bundi ku wa kane tariki ya 14
komeza nako kari gaciyemo
yego urakoze reka yo tu ni iminota igera hafi 10 niba tugera hafi 10 ariko ndagenda nkatamwe ibice kugira ngo ubashe kugira wenda commentary wakora reka tubanze twumvire ahantu avuga ku ntungo Gideoni yavutse ngo umwaka utangwa azatwambutse ngo azambutse abanyarwanda muri 2020 ngo Imana ngo imaze gukubita intoki za Paul Kagame ngo zitwaje inkoni y'icyuma muri ya magambo nyine y'abantu babeshye ko babonekerwa mu by'ukuri bavuga nk'abapfumu ngo noneho rero ngo kandi ngo abatumvira Kayumba Nyamwasa nyine ngo ntibazambuka nyine urumva ukuntu nyine ari message abashaka gutanga reka twumve
urakoze cyane reka noneho tujye ku butumwa ufitiye abanyarwanda nk'uko wabyifuje
aho nibagiye kuvuga yuko ari kuri mikoro nyine ya Nyiramubande Serge Ndayizeye buri kino gihe aratapfuna indimi aravuga ubusa ariko nyine arakora akazi nayo ko kujijisha kuko ni umuntu winda nini rwose ukora akazi ko kujijisha no mu bikomere ka twumve nyine nyira mu Kankusi ari kuri mikoro ya Nyiramubande ngo Serge Ndayizeye
urakoze cyane reka noneho tujye ku butumwa ufitiye abanyarwanda nk'uko wabyifuje noneho tube twanasoza ngushimire ubutumwa ufitiye abanyarwanda ese twavuga yuko wa mugani nk'uko bamye bivuga ibi byabari ibihe bya nyuma bya Kagame amasezerano Charlotte tuguteza amatwi
urakoze cyane Serge nongeye gushimira aka kanyu mpaye ntabwo twaherukaga kuganira Serge ariko nigeze gutanga ubutumwa ndibuka byari muri 2017 ngira ngo Imana yambwiye yuko mbwira Kagame ntiyamamaze ndetse akarekura ubuyobozi bukajya mu maboko y'abandi ko niyamamaza azahura n'akaga narabimubwiye sinzi uburyo yabifashe nyine ko ari iby'abantu bo muri opposition abantu bamuhunze cyane cyane ko urumva njyewe nari muri opposition ubwo yumvaga ko mbivugishwa n'amarangamutima yuko nshaka ko ubuyobozi buhinduka ariko noneho nongeye kubona ubutumwa bwa rurangiza Serge mbonereho no kubwira abantu bari muri opposition yuko turi hasi kwambuka turi hasi ubutumwa rero mfite ni mu minsi ibiri ishize gukurikira n'ubundi nari nabonye ngira ngo ukwezi gushize Imana yarambwiye ngo umushumba ufite inkoni y'icyuma inyereka ari Kagame ufite inkoni y'icyuma ngo ukuntu igiye kuyimwaka ngo irayimwase ngo kandi ngo Gideoni ngo aravutse
munyumve neza ngo umushumba ufite inkoni y'icyuma ngo arayatswe ufite inkoni y'icyuma ni ukuvuga ngo umushumba uragiye uragije abana b'Imana akabaragize icyuma ngo yatswe iyo nkoni y'icyuma ngo kandi ngo Gideoni ngo aravutse ngo kandi uyu Gideoni uvutse ngo aniwe ngo ugiye kutwambutsa ngo muri 2020 ha Serge nabonye ubu butumwa ndabyina igisirimba mu cyumba cyanjye ndemimbaza Imana mbaza Imana ni Imana nsobanurira twinjiye mu 2020 twinjiranye na Gideoni umushumba watswe inkoni y'icyuma atagihari haleluya narasimbutse ndasimbuka ndashaka kugira ngo mbasobanure bana b'Imana mu nyumba ibi ntabwo ari jyewe ubivuga njyewe ndi mikoro ndimo gutangira nababwiye ni nsabye umwuka w'Imana kugira ngo umanukire jyewe mbe mikoro ariko ibi ngibi ndimo mvuga uretse ibyo navuze mbere by'amagambo na za analyse zanjye ariko ibi ngibi byo by'umushumba n'inkoni y'icyuma watswe ya nkoni y'icyuma nabonye uwiteka mukubita ububako mbona inkoni y'icyuma iraguye ndangije mbona nawe araguye ijwi ry'Imana rirambwira ngo sinakubwiye ko igiti kigiye kumanuka ngo kandi nikimanuka kiguye ngo kizaba kidafite rutangira na rimwe maze ndongera mbona ryayerekwa igiti cyongeye kimanutse mbona kirashwanyaguritse amashami yose arashwanyaguritse Serge ubu ni ubuyobozi bwa Kagame buri mu marembera mwamwiboneye nawe ubwe uko ameze Uwiteka Imana yavuze ko hari Gideoni wavutse Gideoni wavutse rero Imana niyo imuzi uwo simuzi ariko Gideoni yaravutse yamaze kuvuka ngo kandi Gideoni niwe ugiye kutwinjiza muri 2020 haleluya icyo rero icyo kivuze niki ni buriya bwoba afite Kagame ntazi Gideoni uwo ari we Kagame ariruka inyuma ya Kayumba Kagame ariruka inyuma ya Victoire Kagame ari
muri iyo mvugo Jonathan uyita mikro ya Satani mu byukuri mikro ya Shitani nubwo avuga ngo ntamuzi ariko uyu muntu akomeje kumva imvugo ye yumva yuko nta wundi abantu benshi bumva ko nta wundi uwo Gideoni ari Kayumba Jonathan ijambo ni ryawe nshigaje nk'iminota 5 yo kongera gushyiraho nyine uwo muntu uvuga ngo ni mikrongo y'Imana ni mikro ya Shitani ijambo ni ryawe
urakoze muvandimwe Yosefu birababaje kubona umuntu w'umubyeyi nk'uyu nguyu Charlotte wumva n'amagambo avugana asohoka mu kanwa ke kandi akoresheje Imana n'agahoma munwa ndagira ngo mbwire abatwumva jyewe nkoresheje Bibiliya mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri igice cya 11 umurongo wa 11 unyihanganire kuko harasubiza neza uyu mugore n'ayo magambo ye aravuga ngo ni kuki nuko mwebweho ntabakunda ngo bize Imana ngo ariko ibyo nkora nzakomeza kubikora kugira ngo nkure urwitwazo kubashaka impamvu yo guhamya ko bameze nkatwe mu byo birata bene abo ni intumwa z'ibinyoma ni abakozi bariganya bigira nk'intumwa za Kristo kandi ibyo si igitangaza kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo nuko rero ubwo bimeze bityo ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi ba Satani abo bakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo icyo nicyo nashakaga gusubiza ku ijambo uyu mudamu avuga ngo havutse Gideoni ngo azabambutsa ngo muri 2020 ntabwo rero biri ari igitangaza ngo abakozi ba Satani nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka kugira ngo bayobye n'intore z'Imana niba bishoboka. Uyu mubyeyi kandi aragira ngo ubutumwa bw'Imana ngo buzahindura igihugu ngo kandi akanagaruramo politike. Ntabwo Imana ituma mu rwego rwa politike, ntabwo Imana ituma ngo ikubwire ngo kanaka niwe uzambutsa ngo ntabwo arabeshya. Ibi ni ibintu by'arangamutima no guhamagarira abantu kujya inyuma ya Kayumba. Kayumba n'umwicanyi ruharwa, n'umujura ruharwa. None se Imana niba ikunda abantu bayo yabashyira inyuma ya Shitani? Kereka niba Imana asenga, kuko cyakora abantu basenga mu buryo butandukanye, ibintu byose basenga bakabyita Imana na Shitani n'ibindi bigirwamana abantu basenga babisenga babyita Imana zabo. Maybe uyu mukankunsa ashobora kuba afite kimwe muri ibyo bigirwamana asenga bikamubwira bityo. Ntabwo ari Imana yo mu ijuru mu by'ukuri ishobora kuvuga amagambo ateye atya. Sinzi niba ubashije gusobanukirwa n'iri somo nsomye. Birumvikana neza ko abakozi ba Satani nabo bigira nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka kugira ngo babone uko bayobya n'intore z'Imana niba bishoboka, ngo kandi ariko iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Naho narangiriza Yozefu.
Reka Jonathan dukomeze twumva nyine abakozi ba Satani aho nyine uwo mukankusi Charlotte kuri mikro yo nyiramubande Cyril Ndayizeye akomeza icyo yita ubutumwa bw'Imana ejo bundi hari ejo bundi mu kimwe gishize kuwa kane ku itariki ya 14 umwaka ku itariki ya 14 kwa 11/2019. Haravuga ngo rwose ngo kubera ngo Gideon ni ukuvuga Kayumba mu by'ukuri ngo u Rwanda ruzagira isura nshya, ngo hazaba ngo ruzaba igihugu cy'amahoro, ngo nta munyangire izaharangwa. Bityo rero umuntu akaba yakwibaza muri ubwo butumwa yitwa bw'Imana butangwa muri kino gihe cy'amakuba yakuruwe atarakuruwe gusa na FPR d'Imai Kagame, yakuruwe mu by'ukuri na mu bafatanya bikorwa na Kayumba Nyamwasa, na FPR d'Imai Kayumba Nyamwasa, na Azia Zaimende Sederi Chondo, na Zaimende Sederi Bahunga. Muri aya makuba rero arimo iburirwa irengero rya Rutabana, aravuga ngo Rwanda ngo rugiye kugira ngo isura nshya, ngo amahoro, ngo Rwanda ari urwo mahoro ngo rutagira mu nyangire. Reka tuze kumva mu nyangire mu by'ukuri iranga utwo dutsiko. Reka twumve dukomeze twumva
Kagame kuba hariwe it's just a matter of time. Maze kubabwira yuko tugiye kwinjira muri 2020 twinjiyemo mu buryo bushya. Nituba dufite umuyobozi mushya, tuzaba dufite structure cyazi nshya, tuzaba dufite ubuyobozi busobanutse. This time dufite tuzaba dufite amahoro, tuzaba turi mu gihugu kitakiri muri munyangire, tuzaba dufite ishusho nshyashya. Ishusho y'igihugu nshyashya dufite ntabwo ikeneye kumva abasopeca, abarundi, abagande, abakino. So ikintu rero nshaka gusaba Abanyarwanda, cyane cyane abantu bari mu gisirikare cy'u Rwanda, ndashaka kugira ngo mbasabe ko iki gihe bakitondera. Iki gihe ni ukukitondera kuko ni igihe gikomeye cyane. Kagame agiye gukoresha inzego, nabonye umuyaga uhuha, mbona abantu batangiye kwicana kuri ku mabwiriza ye. Yabonye gusa inkota ivuye mu maboko ye, ahita ubona ahamagara arundanya abasirikare abohereza ngo bajye kwica abantu. mwibuke neza ko umuntu uzakora ibyaha kwita abaturage, mwibuke neza ko icyaha ari gatozi, mwibuke neza ko regime y'amategeko igiye kuzaza. Ibyo ndagira ngo mbyibutse abasirikare, muri abasirikare b'igihugu, muri abasirikare bagomba kurinda abaturage b'u Rwanda. Utazabikora mureke Kagame arangize we wenyine uko azarangiza, nawe Imana yaragusobanuye, mureke arangize nabi, mureke mutazikorera ibibazo bye ngo namwe bibaje ku mutwe. Icyo ni ikintu ushaka kubwira abantu ngo bakimenye.
Jonathan, ngira ngo urumva ukuntu avuga nyine u Rwanda rwo muri 2020 hagataho ngaho, banza wari wagiye, nagira ngo numve ko hari urahari. Urahari neza Jonathan, uranyumva?
Ndakumva neza Joseph.
Urakoze cyane, reka ubwo nyumva neza. Imana ishimwe, Imana nyayo ishimwe. Reka nshyireho akandi ka morso kanyuma ke kejo bundi nyine ku wa kane tariki ya 14 z'ukwezi, za kuno kwezi turimo, aho yari kuri mikoro ya Nyiramubande ya Nyiramubande Serge Ndayizeye, rwose ku buryo budasanzwe ni ikiganiro bakoranye, ikiganiro rwose kidasanzwe bari bakoranye. Reka mbere yo kugira ngo ugire icyo uvuga, nshyireho akandi gapande ka nyuma muri icyo yita ubutumwa bw'Imana, aho agira ati akavuga Kayumba, ngo ubonamwe umwanzi Kayumba, ngo ubonamwe umwambizi Kayumba, ngo ntazambuka, ngo Kayumba Nyamwasa na Victoire Ingabire ngo nibo Paul Kagame atinya. Mu yandi magambo, nubwo abavuga Victoire Ingabire mu by'ukuri bavuga Kayumba, abavuga Kayumba ko ariwe Gideon. Reka noneho tubyumve neza.
Ikindi ndashaka kugira ngo ntange ubutumwa ku Batutsi. Bantu Batutsi birirwa bahondanisha batubwira ngo hari ngo hari abitwa Bagande, ngo hari abitwa Basopeca, ngo hari abitwa Abarundi, ngo hari abitwa, bakirirwa baduhondanisha. Muri twebwe ukirirwa ubona uri muri opposition ukabona umwanzi wawe ari Kayumba Nyamwasa, uri muri opposition. Niba mutabona ko izo ngizo ari gimmick cyangwa se ari imikinire ya Kigali, ntabwo muri abanjye. Niba mubona iyo itageti nze Kayumba atari tageti ya designinzwe na Kigali na click ya Kagame, ntabwo turi kumwe, kandi biragoye, bizabagora kugira ngo mwambuke. Tugiye kwambuka, harimo abazashobora kwambuka n'abatazashobora kwambuka. Mwirinde rero ikintu kizababuza kwambuka, kandi ngo mubone icyo mwaharaniye. Igihe cyo kwakira ingororano cyacu kigiye kugera. Mwirinde abantu bari muri opposition barimo kumviriza ibyo Rushyashya yavuze, bakumviriza ibyo bababwiye, bakumviriza ibyo Kigali batuma gukora, bakarenga ku byo babona byari yari. Ninde se utazi ko Kagame abona ko Kayumba ari we kibazo cye? Ninde utabona ko Kagame arebona ko Victoire ari ikibazo cye? Victoire we ari no mu maboko ya Kagame. Mwumvishije ko yivugira, aravuga ati bamwe bo ndabafite hano, buriya ni ba Victoire avuga. God forbid witeka Imana azajya barindira hariya, witeka Imana n'ubundi niwe wamurinze, no muri prizo yamushyizemo niwe wamurinze. N'uyu munsi niba Imana irinze Victoire, ntacyo bazamukoraho. Ibyo ngibyo rwose ndabihamya, nzi neza ko Imana ishobora kumurinda, kandi niba yanamutanze nabwo izamutanga ubwo nta kundi. Ariko Imana yagushyizeho uburinzi bwayo, kandi nicyo musabira amanywa n'ijoro, nk'uko mbisabira Abanyarwanda bose. Nabonye Kagame yohereza abantu nakwita abapfapfa aribo bagiye kwica abantu. Muri kino gihe hari ibintu bigiye kuzaba, ndashaka kugira ngo abantu bazitonde, bitonde cyane. Nta muhutu n'umututsi ugihari, Batutsi Bahutu, mureke twunge ubumwe. Nicyo Imana yacu ishaka. Imana irimo kudusaba kugira ngo tujye muri kiriya gihugu tubasange n'abandi bagenzi bacu bari tubane muri kiriya gihugu twubaha imana twubahana hagati yacu turi igihugu kigendera ku mategeko dukundanye ibyo ni by'imana itwifuza ho murakoze Serge ubutumwa bwanjye ndaburangije keretse niba hari ikindi wifuza ko navuga
urakoze cyane ambasaderi Charlotte Mukankusi igihe cyaturangiranye kandi ngushimire umwanya muduhaye nizera yuko ubutumwa bwakiriwe ubutumwa burakiriwe kandi tuzanakomeza kubusesengura wenda niba ngombwa kuzongera kubugarukaho nzagushakira undi mwanya ariko icy'ingenzi no kuba unabuvuze ndakeka byari ngombwa kugira ngo abantu babwakire kandi banabwumve icyo nge numva nakwifuza nuko utajya utinda kuza kuri radio mu gihe uzajya ubona ari ngombwa yumbwira tugushakira umwanya na
Jonathan ati batutsi higira mwubita basopecya higira mwubita baki abanyekongo bavuye Burundi ngira mwumvise henshi yabivuze mu byukuri bafite ubwoba Kayumba afite ubwoba bw'ibiki yagiye acamo ari RNC ishaje ari bariya bose bafatanyije ni umuhanga mu gucamwe abantu bice ikimwe na Kagame mu byukuri ni impanga ye none ati batutsi rwose ati ubumwe ati banyarwanda ubumwe ati ngabire rwose turakubabaye mbese Jonathan ni gute baba bari ngabariye kurusha uko baba Ben Rutabana urumva uburiganya urumva ryateka mutwumva cya kinyuma gikomeye cyane cy'umuhanuzi w'inyuma ijambo rya we Jonathan
urakoze muvandimwe Yozefu uyu mugore ahubwo ateye ubwoba yuzuye imyuka mibi ni n'umugome ni n'umushinyaguzi umuntu utinyuka mu by'ukuri kuvuga ngo Kayumba niwe murengezi ngo w'abantu bari mu buhungiro ngo Imana ngo yamutumyeho ngo ko ari umucunguzi ari ibyo bintu byose adondobekanya ariko nagira ngo nanone nkwibutse ko n'intore zo kwa Kagame zivuga ngo Kagame ni impanga ya Yesu aho rero nawe urumva
Kagame ngo ni Dawidi ngo ni Dawidi
none nawe ngo ni Gideon
ngo ni Gideon bose bafite biziya bose bafite ngo biziya 2020 icyerekezo
sai ba yise kandi bwiza n'agahoma munwa ngo Kayumba rwose niwe mu Gideon ngo Imana yaberetse ko ari we mucunguzi wabo noneho akibagirwa ko Kayumba mu by'ukuri ibi byose adondobekanya ari we wabyubatse akiri kumwe na Kagame ari uyoboye DMI n'ibindi bice byose yagiye ayobora uyu mudama arirengagiza ko ibintu by'abasopecya abagande abarundi abatanzania ibyo bice byose uko byagiye biba bikanubakwa biganafata ari Kayumba na DMI bagiye babikora ba aya mabi yose aribo bagiye bayasohoza kubera ko amabi yose Kagame akiri kumwe na Kayumba amabi ya Kagame yose yasohorezwaga mu biganza bya Kayumba ndetse akanayashyira mu bikorwa nagira ngo nibutse nk'ubwicanyi bwakorewe abagogwe abanyamurenge muri Kongo no mu Ruhengeri na Gisenyi ubwicanyi bwakorewe abahutu mu Ruhengeri Gisenyi Gikongoro no muri Kongo ndetse n'ibyumba ibi byose byari biyowe na Kayumba anabishyira mu bikorwa ku giti cye none muri opozisiyo turatakamba tuvuga ngo Kayumba yamaze abana b'abanyarwanda tugaruka ku bya bamudasiru mwabonye ku mu nkiko z'u Rwanda Kayumba yarabihakanye umva na ese umuntu wihakana abo bantu azacyura abahe cyangwa azacungura abandi. Turavuga ibya Ben Rutabana waburi wirengero utabarizwa n'umuryango we ari Kayumba ari nabo batoruzi bibinda ari n'uyu mugore agatinyuka kaza kuri radio gushinyagwa ngo yareretswe. Mu byukuri kuri je nta gitangaza kirimo kuko iyo uwifashishije Bibiliya usoma neza abahanuzi b'ibinyoma nk'aba ngabo bagaragazwa na Bibiliya ugasanga buri gihe imyuka ya Satani ibasunikira mu binyoma kubeshya cyangwa se kuvuga ibyo irari ryabo ry'imitima yabo rirarikiye. Uyu mudamu rero biteye agahinda gusa kuko ni umubyeyi ntabwo yarakwiye gushinyagura bigeze aha ngaha ahubwo yagakwiye gusaba Kayumba ati ngwino uhumurize umuryango wa Ben Rutabana ubabwire nk'uko yatumye kuri madamu wa Rwigara ariwe mushiki wa Ben Rutabana amubwira ko ngo Ben aho ari muzima akandi ngo bazashaka uburyo ngo bamumuha bakavugana yakagombye kuba ari byo ahamagarira Kayumba ahubwo akaza kuri radio akahumuriza umuryango n'inshuti za Ben Rutabana. None rero nkurikije ibi bintu uko mbyumvise mu by'ukuri birasa nka bimwe bya Jean Paul muri 2017 aho bashakaga gusahura imitungo y'impunzi babeshya ko ngo bagiye gutera intambara ngo bagiye kubuza ngo Kagame kwiyamamaza ngo nta Kagame muri 2017 ibyo byavuzwe na Jean Paul ubwe ariwe wari umuvugizi wa Kayumba akaba na escorti we.
Ese ko yavuye ku buvugizi tariki ya 20 Jonathan ko yavuye ku buvugizi tariki ya 24 z'ukwa 10 ukwezi kugiye gushira gushyiraho umuvugizi w'ishyaka ubundi ni ibintu bigoranye gute Jonathan na ku muvugizi wa Kayumba se umuvugizi w'ishyaka ijambo ryawe na gace mu gato
wewe ese aramushyiraho avuga iki Jean Paul yarashoboye kuvuga ibinyoma bya Kayumba Dick warabeshya we uretse ko tuzanamugarukaho we uyu wiyita ari Abdul Karim tuzanamugarukaho nawe aho yavuze ngo abantu bari mu Rwanda bose ngo nabice
ngo bari ibyo bicanye
uje tubice ni igice tuzagarukaho ubutaha ariko reka dukomeze kuby'uyu mudamu
reka dukomeze kumva warubyibukije muri 2017 hari ku itariki ya 3 z'ukwa 2 2017 uva ko twatumaze amezi nk'atandatu nk'umunani hagati ya 6 n'8 dutandukanye bari mu bibazo bamaze kugaragara tubagaragaza tudasiba kubagaragaza aho naho muri uko kwezi kuri iyo tariki ya 3 z'ukwa 2 2017 Kayumba Nyamwasa yohereje nyine iyo mandwa Mukankusi Charlotte aza noneho kuri mikoro ya Jean Paul Turayishimye Escort Kivera Jean Paul Turayishimye aza kuvuga ko Kayumba ngo atari nka Kagame Kayumba ngo ari ngo afite competence ngo afite personality ngo afite humor ngo afite ubumuntu Jonathan nawe wabonye umukisi igira ubumuntu reka tumwumve kuri iyo tariki ya 3 z'ukwa 2 2017
reka nze nkubaze akantu gatoya ukivuga ibyo ngibyo ko ari ikintu nyibukije ari ikintu cya incompetence cyangwa se kuba ari umuntu udashoboye uvuze muri kuri Kagame uvuga ko atadeservinga kuyobora igihugu cyangwa se jyewe nongereho ko ikira gihugu nako ngiye mvuga ko yenda igihugu icyo ari cyo cyose ariko hari ikintu binyibukije nagira ngo ugire icyo ubivuga kandi wabivuzeho uvuga ko hari igihe abantu babwira ngo ati mugende mwigishe ububi bwa Kayumba mwigishe ububi bwa Kayumba none kuki abantu ahubwo batabwirwa kwigisha ubwiza bwa Kagame kuruta kwigisha ububi bw'umuntu ndetse batanahanganye byaba bishingiye kuri iyo incompetence cyangwa kuko ari umuntu yenda udashoboye bakavuga ko kujya guharabika abandi ariyo byatuma we agaragara nkaho ari muzima cyangwa ari mwiza
example ndajya nkubwire my own assessment of that
which may be right or could be judged differently. Jewe bariya n'abantu babaye mu gisirikare bombi ariko nza gukorana nabo ngewe mu yindi category in the department nka kayimba twakoranye muri diplomacy and I found him a diplomat, I can assure you. None ndangije nkorana na Kagame nawe who is supposed to be the top diplomat. Mbona ntazi ukuntu namudescribing. Is just unfit for that office. Just unfit. Noneho rero biriya bintu byo kuvuga ngo bigishe ububi bwa Kayumba, in some way maybe hari ukuntu amuzi competence zize mu gisirikare, nakabazi n'ibyo ngibyo nanjye nabonye bya diplomasi n'ibindi byose Kayumba afite n'imyigishirize na humanity nka personality ye n'ubumuntu bwe bwose afite, agomba kuba arare.
Jonathan, urumva nyine ukuntu avuga, ukuntu afite personality, afite ubumuntu, afite diplomasi, ariko uko yagenjuriye muryango wa Ben Rutabana igira ngo buri wese yabyumvise wumva ibinyoma uko bingana. Aho ngaho Jean Paul yaramuhubuje nyine muri nako ni Kayumba Nyamwasa wabohereje hari mu kwezi kwa kabiri tariki ya gatatu z'ukwa kabiri 2017, ariko mbere yaho rwose tukimara gutandukana Jean Paul turayishimye mubwirasi bwinshi yavuze nyine nk'uko abyibukije yuko ngo nta kabuza ngo nta Kagame nyuma ya 2017. Reka nshyireho icyo kiganiro cyari yakoze mbere gato, mbere y'amezi atandatu tukimara gutandukana rwose, tumaze iminsi 12 dutandukanye ku itariki ya 12 z'ukwa karindwi 2016. Reka nyigushyireho Jonathan uko wayisabye, reka nkagushyire rwose.
Hari umuntu wanyandikiye yarambwiye ati Jean Paul yakomeje kutubwira yuko nta Kagame nyuma ya 2017, ati se noneho nyuma yaho murebereho n'ibibaye kuri RNCT nabo bacitse nk'ibice, ati iyo gahunda nta kabuza. Namubwira ko nta kabuza, ubwo ndavuga ibiganiro twagiranye ni nta kabuza, nta Kagame nyuma ya 2017.
Jonathan rero ngira ngo ibyo ari wansabye mbigushyiriyeho abahanuzi b'inyuma ba FPRDMI Kayumba Nyamwasa soza ikiganiro, tumaze kurenza iminota soza ikiganiro.
None uyu nawe aje yadutse ati muri 2020 rwose ati inkoni y'icyuma Kagame arayampuwe.
Yego, hajyeho gideo
wakwiye gute, ariko ubanza mu by'ukuri wenda hari uyu mudamu afitanye urukundo rwihariye na Kayumba, urumva ni umuntu banakoranye babanye, kuko ukuntu amuvuga wumva n'impumu afite n'ukuntu abinyuze no mu nzira y'ibinyoma bya Satani byo kubesha ngo Imana yamubwiye. Yewe, ngira ngo n'umudamu wa Kayumba ntiyatinyuka kuvuga ibi ngibi, ariko we ngira ngo mu by'ukuri uyu mudamu avuga Kayumba ukagira ngo mu by'ukuri n'Imana, ahubwo na nubwo n'intore za Kagame uko zivuga ko ari impanga ya Yesu, ntabwo wumva natewe n'ubwoba cyangwa se ni umugore aranajijutse. Umuntu ni umudiplomate yasomye amaraporo atandukanye y'ubwicanyi bwa Kayumba na Kagame, yasomye ubufatanye bwa Kayumba na Kagame mu irimbura ry'abahutu muri ku Gikongoro, ibyumba Ruhengeri, Gisenyi muri Kongo. Aya maraporo yose yarayasomye arabizi, ntabwo yakabaye atinyuka kuvuga ngo Kayumba ngo ni Gideon ngo ni umuntu Imana yamweretse. Maybe wenda hari isano rindi bafitanye cyangwa se urukundo bagiranye mu gihe bari bari kumwe, rumwoza ubwonko bituma yumva ko ibyaha yagiriye abandi ntacyo bitwaye, ibituma adashobora ahubwo kuba ubu ibishyashya atamubaza. Abicirwa muri Kongo, abasirikare be bafatwa
Bene Rutabana waburi wirengero anashimangira ko azi aho ari ngo kuvuga ngo ayo mabanga yafitanye na Kayumba uwagatinyuka akaza kutinyuka kuvuga ngo utazumva ibyo Kayumba avuga ngo ntabwo azagera mu Rwanda nagahuma munwa gusa abanyarwanda gusa nagira ngo mbasabe cyangwa se abayoboke ba nyamwasana na bibire ibanga ko bakwiye no kwitonda kuko abantu benshi Kayumba akoresha twagiye tubivuga tunabisubiramo abenshi bakorana na James Kabarebe na Dani Munyuza abenshi bazahura n'ingorane mu gihe icyo ari cyo cyose batitandukanya na nyamwasa kuko n'umuntu w'ikigwari n'umuswa mu bintu byose akora uhuzagurika kandi w'umugome udashobora no kuba responsable y'ibikorwa bye no kuba yahagarara akavuga ati ngo agire niyo shuma avuga ntayagira nta bumuntu agira kuba abantu bicwa abandi bagafatwa bagatwarwa akaruca karumira akazimiza abamwe muri bagenzi be mu makomurede bakorana ka Bene Rutabana akaruca karumira umuryango ugategereza ugaheba ugamutakambira agahamagarwa n'abari mu Rwanda agahamagarwa n'abari i Burayi akaruca karumira ibyo nagahoma munwa abakurikira rero inyuma ya Kayumba rwose barabe babizi twagiye tubivuga inshuro nyinshi twagiye twerekana inshuro nyinshi kuva 2016 kugeza uyu munsi ubwo utazumva ngo amatwi y'ihene yumva ageze ku makara ubwo rero nabasabaga gusa ngo batekereze nk'abantu bafite umutima w'abantu batekereze neza ko gukoresha umujinya cyangwa akababaro atari byo bitsinda urugamba bisaba gutekereza no gukora n'abantu bafite ubumuntu ushobora no kugwa hasi cyangwa wanashiramo umwuka abantu bakagusengera cyangwa se bakanagushingura no mu cyubahiro mu buryo bwubashye bakanasaba n'abantu bagamufasha bagafatanya muri ibyo bintu byose byo muba mufatanije kuri urwo rugamba nkaba rero turimo tuburira buri wese wibwira ko hari icyo nyamwasa azamufasha ndavuga General Kayumba ko ndetse niba yanibeshyaga ngo ni umuhanga muri intelligence ni umuhanga muri mu gisirikare no ni umuhanga mu kwica ni umuhanga mu kwiba ni umuhanga mu kuzimiza ibimenyetso byabo yishe ni n'ikigwari mu guhagarara ngo yemere ko ibyo bikorwa ari ibye ahubwo akabaho yihishe ari mu nzu y'imfungwa z'abantu bagendanwa muri South Africa adashobora no gusohoka ngo agire n'icyo yakora abo bantu bafite icyo bibwira ngo bamutezeho nta na kimwe rwose ndabisubiramo nta na kimwe ntacyo azabamarira uretse kubamarira imitungo n'urubyaro rwanyu murakoze
urakoze cyane Jonathan rwose ushoje neza uti Kayumba nyamwasa akaba ngaho mu bugwari bwe yishe mu mwobo yohereza gusa za nyiramubande n'abateruzi bibindi nk'abacondo na za nyiramubande nk'abaserije ba Escort Kivera Jean Paul Turayishimye cyangwa se abahanuzi b'inyuma nka Mukankusi Charlotte n'abandi mu by'ukuri batangiye kugaragara bamaze kugaragara shuti mwe muri duteza amatwi yari ikiganiro Affaire Ben Rutabana irisanga ya Habib Mudasiru igice cya gatatu aho twarebye ukuntu FPRD Mike Kayumba na Mende Cedere zinyuranye zikomeje gufasha FPRD Mike Kagame kwica abanyarwanda no kwanduranya ku baturanyi ntabwo twabashije kureba ikindi gice twari twabateganyirije twarebye nyine ukuntu twarebye twatinze cyane cyane hagombaga mu by'ukuri kwitabwaho aho umuryango wa Ben Rutabana bakomeje gushinja ku mugaragaro Kayumba nyamwasa kwishimutwa rya Ben Rutabana
ariko ari ibindi twari twateganyije kuganiraho gatoya nko kwegura muri FPD Mike Kayumba MNDCD Rucundo na MNDCD Bahunga ukuntu bikomeje aho nyuma ya Escort Kivera Jean Paul Turayishimye na Victoire Ingabire Muhoza ishyaka PDP Imanzi naryo riherutse gusezera kuri P5 kuri P5 P5 tutahemye kwita Baringa. Tuzabigaruka mu kiganiro gitaha nk'uko tuzareba n'ukuntu nyine undi mu nyabinyoma ukunze gukorezwa na Kayumba Nyamwasa ariwe Ali Abdul Karim n'andi mazina menshi nawe yavuze ati mwese murabicanye abari mu Rwanda bose atavanguye n'amoko aho nyine tuzabona ukuntu ivangura kwa Kayumba Nyamwasa mu gikorwa kimwe no kwa Kagame Paul. Shuti mwari muduteze amatwi cyari ikiganiro nongeye bibutse Affaire Ben Rutabana isanga yabi mu mudasiru igice cya gatatu tubarari iki gice cya kane bidatinze ndatekereza mu cyumweru gitaha. Mu kurangiza reka tubature indirimbo yakunzwe na Adeline Rwigara we rwose mu byukuri ubona akunda Imana abigendera. Indirimbo Imigambi Yawe Mana, indirimbo yasohotse aririmba igihe yaravuye mu buroko bwa FPRD Mike Kagame, murara haryanariraho bwije naho bukeye mu Kinge Musarusi. Bari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musore.
Yeah, we're singing, 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 yeah, we're singing birashobokera abana b'abantu imbere yawe birashobokera.